ayo Africa's bona bangum combat yas dumisa classless ringa after that yen boni ngwaba uthu yangithethise xa ndimjonga uyangkhisa khetha abanthandayo wasuka lona uyabhit uzenza ngikhathaleleyo alalongo uyangqiba uzibiza ingalabesi mandoza waboda kudala undithi isithande xa ndifakuthele asuke uyadlala ngicamayela fere katseba wena wawu sosebenze nixi ndathemba ndibonga umaqhu inxeba nomphefumlo nenyembezisa kakhulu sosebenze nixi cause ndithemba unkulunkulu
Sokomela asibona buhle Baphela le wena bawuratang Sokomela asibona buhle Baphela le wena bawuratang Ukaba bonika bathabinda batsine asimaraba amaule bawachine
Sogomela mwanisu asike ya obola